radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde bete talatare sappo e jetti lewru septembre hitande 2018 yamde jena yottake nyono e nara Ousmane Niall Boullo kabaruji do Mamadou Ouattara to boggi jande to on kumpitete wide jippibe le cuude le kol taggal bonandaji di iwondeji ngade ngendidire ananga noddango le jonde didi keddinide fuddugol jande e ben gada e ben goni e wembere le gandugol warde nyaloma keccanaado jam o faa joni deejere hewtaaka le Mali fayse wonko yeey yeso ko haani yettede kaldal ngadangal faa jam e dewral wadangal anataadi koyde gollirde noddirtende college sahelien de securite fuddi golle do bamako do de gollirde heere daronto janginde faa bonandaaji ngatteedi dow bembe ande de kabe yo di woni sembe kabaruji betaago bismillah modon hedaade ko buri galleji temedere e chapande jeego adadu ko yaata himbe uginere e tembere jeeyo gala don gona caggal ko yondeji ngadi bonandaji le ngendi direedi di galleji gondi hande e wembere ana kaggi le cuudi lekkol le jonte didi keddinidi fuddugol jande be himbe anda hono ngatta e be darte e laamu o kanye faabotobe ballabe anni ko kejaada amen gondo dire Abdoulaye daga maysa hebini en ciude don do faccitan Ousmane Diko e Mumin Sendebu
ñalaade hannde Abdoulaye Samba e koreji muɗum fuu yo le kalasi FM ngoni nde jaginirde jaɓɓi koko ɓuri temedere neɗɗo ɓe ndiyam bonnani Abdoulaye Samba darti laaminkoɓe tinnonoto ɗum ɓen le jonte ɗiɗi garoje ɗe paade jande fuɗɗitinde keɗɗena ko sefi
quand on perd sa maison
so suudu ma boni a ñongiti ɗo joni e suudu école IFP ngommi ɓamtugol école waɗa kase miɗen darda e laamu o kañi keƴaɓe mum ɓe piya dabareji law yalla miɗen jalta le cuuɗi janginirɗi yalla sukaɓe ana mbawi wartude
jangude
ana ɓuuri galleji temedere capanɗe jeegom ko ɓuuri ujunere e temen jeo neɗɗo ɓe toɓoji gaddani ɗum ɓen torra jonte ƴaɓɓiɗe ɗe heedidire se adadu nde gollirde daraninde yirwede neɗɗaku andini nannama e jate galleji ɗi peccama hakkude jangguinirɗe le galluru nde ele wi Abdoulaye Cissé jokkoɗiɗoɓe maire dire o keɗɗena ko sefi
par rapport au sinistre
ɓe torraji kambu dire yo guɓɓe ɗiɗi noon yokaɓe ana ɗe cuuɗi jangguinirɗi woɓɓe ana to saraɓe mumen natta kallembe mabɓe tiɗala wattu joni yo ɓe keɓɓa nokku ɓe jalta le cuuɗi
jangguinirɗi
e wi maire on noon won jogole keɓaɗo ka e dow kabaru muɗum e ley ko ONG gonɗo le cercle o noti ɗum keɗɗana kanko Abdoulaye Cissé
le souci
sukulaji ana wondi e huncanede hoore won faabotowo holliti wiide omo wawi hokkude tantungaji yimɓele ɓe gala nokku so a lamdi yimɓe hewɓe hemɓe torraji kambu yella mabɓe yo hotude le cuuɗi mabɓe feyi so tawi wala fotko heddani ɓe ton en faabotowo solidarité kay holliti wiide omo wawi daranade hokkude tantungaji e barik hono ñegere yimɓele ɓe gala
nokkuju
nde laamiɓe commune ɗo dardi laamu oodu kañum e gollidiɓɓe muɗum fuu noto yalla ana keɓe ɗoɓe cora paade jande fuɗɗitinde
sakiraɓe andon soɗo jiiɗi ɓeydarade faamoɗo mbawi ƴewde ɗi kabaruji fuu ɗo helloji amen facebook e twitter fa dokkonde kowoni hakkillaji moɗo ɗo mbawi noddu dow ɗi numéro ji ɗiɗi capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi caggal majere nde sukaɓe kati gaɗi keñande golleji arandeji moƴƴintingol lawol kati jawwol kolokani jeema e kay laamukoɓe région o puɗɗi ɗum keñen fuu e wi maire kati ɗi golleji nenno golleji ɗi jaati puɗɗan tati lewru octobre waroru ndu fuɗɗugol golle o waɗi fa majere nde darne ley balɗe keddiniɗe yambigol ñalowma aduna keƴanaɗo jam golleji kaldal gaɗangal fa jam e dewral waɗa hakkude ɓiɓɓe mali ana ronki nenno ana taaɗi koyɗe ronki yaade yeeso fa joni ka fuu e tawede inde ande en honjotoɓe yogaɓe kuliti wiide ko heɓa waɗede ɗum ana hani yettede nenno eɓe darta fa han mbawɗo wadde hunde fuu waɗa yal leydi meɗen ndi jam ana warta ley muɗum fa ɓeydor eɗen famu keɗen Ousmane Diko e Mumin Sendi Bou
e wi honjotoɓe hewɓe banggal deƴere ndenagu gueɗe kewɗe ana tongui e yaltugol leydi e luggere yo ɗum woni nuygal du kanugal banggal kawral Alger ngal ciñinagal le lewru mai 2015 hakkude guɓe ɓanɗe kaɓorɗo e gouvernement Mali fa yaafina huncude tiɗala godu ko ka fa warde du hewtude deƴere e derontinal Mali duuɓi tati caggal siñigol muɗum ƴengugo golle kawral ngal ana jogui tiɗallaji kewɗi fa sanne joga eɓe juuɗuma e goni hen muɗum fa warde e inde andite en ana beldi do gonden hande do eley ko heba ko heewi hen bangal yarugol yeso chabani dun teedade ko gani deejero dabare de neddo goto tan waawa jenginde eley ko amir songabe musa suma mayga andini kedo den dum
idun wondi e yarde yeso fe so tawi idun taa ko buri nafude yo hemtugol jam e deer leedi malindi ana yaaji ndeno dun yaafa ana hani muntode kala homo fuddum wada bawde mun
dun da wonde inde andite en koliti e mbaawi darade faande do laati kanyi e wirfagol deer e yirwen mudun yogabe e mabbe du dardi lamun kobe tinno jeejanobe ndokka be bawde du kande yalla be daro e darde mabbe fa ko yida ko hebe kanko musa esmayga amir songabe on ko sefi kedodamo
yella me yo lamu o sembimbinami yella miden kuntana hore golleji meden bangal kabaru talkur kawrangal fe so tawi hun ko me anna hen dum wana sanni midon jiddi lamu o wallami min paba kaldal hakkune men e gubbe de fu
ngo hakila du e ngo heedi honjotobe yogabe miijibe natin gol kala le dabarnde ana e ko yida le jengi golle kawrangal fawarde e wirfakol de le mali e wi mabbe kawral aljengal yo kawral teddungal fasanne jengil doddundu weltere bale ngada heedi politika fawarde sariya o kala nanata juude mun tawe wala hettinabe tiagal kedden ko be cefi
talkru kawrangal hana heddade hakkune gubbe jon e kabborde e lam ota kala bibbe leedi ndi fu ana hani natude hen tabbugol mu latudo sababu joinde dabareji kewbi dun yaata tiagal bibbe leedi ndi fu dun sabi ana hani kala homo fur wattene hakkille le golleji majjun lam o ana hani hollitinde hejo lobbo do tabbugol majjun
kawral hakkunde leñi fulbe haabe cinyinangal le wuddu leedi meden du ana hen gal inde andite en region o derani ko heewi ceedike e gal wondi e wartirde deejere faawarde buytude basiji
nokku e noddiri ko le sahelien de securite fuddi golle yonter jabbine de do bamako do de gollirde heede ko watta yo janginde maaji sara en kany journalistien fa kabo e bonandaaji ngatteede iwroji do bembe ande dum wadan fara finde nago habbe ibrahim haruna jallo landundire abdul salam jagana kejaado haala gestion sahel kede ko wido faccitan usman dikko
Je prends par exemple le cas misal honon lefongol wordini on dulla terroriste be anangondi e sandu walitinde ko woni gonga ko den na se yotinabe kabaruji di janginama ngeñi ande no di gorrini tan be mbaydu falade e majji faanda hono di galana di di satibe dina du andira se terroriste be tida laaji di armeji meda afrique di njogi di anakeewi e le majjum faanda faamu golle yo leele G5 Sahel do huburi yalla o college na yalla ne dena golleji college o wana faminde golle golle godda ana darani de dum soldat G5 Sahel be ka an jogi fami golle tentili do fasanne be mbobi honon de walde de wala none do gagne yetaake le famade dum fu soldat CMB mbouti dum golleji mabbe du do habude golleji terroriste be CJB dum ko fu yo sella deni
ONG Grafa e gollidibe mudo ana jokkini habo mube sakade torraaji ngatteede fiewtude e rewbe dow kabaaru mudo rewbe riminobe dow ande finatawa teleki janginede menaka ala njabbido dow kabaaru hejondimu faanda mudum faabe beedene faamu yalla ebe darono rewbe nen ballobe rimude le nokkuje mabbe e wi dogotoro nukul bali horejo suudu dogotoro menaka himbe ana kani famminede kabaaru totingol dimu fa gasa Mohamed Ag Issa Feitan kejaat amen gondo menaka lanudir e makko kede ko widdo faccitan Ousmane Dikko
si on laisse la santé se cellal yoppidama e gollobe dun tan ko yida ko hebataake se gollobe cellal dun joppidama e andade kewi de tiloto jande de tan du wala fu ko yarate yeso nyande fu dañan ko wayliti den ana hani ko saatu fu yimbe be dane andal fa gollobe keba fam dum yo yalla e be ku yena golle mabbe dun totidugol be ngu yo golle mo hernaaka gasa wana hasidinaaka du koy le landogal pamrobe hewbe ana jidi totinde be ngum en tidalaji tongide hen ana hono wade famande dum wade hubude golle cellal gal du bangal mudun wade kewal gollede mudun fawarde du e wade jabborede no weli do dum waddani men humanade de do jande se kaldal warri no hanirni tan jomben no latifu bifoto warde
la personne va revenir
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
be jandaro en kabaruji gon ile region ngaji meden ni en puddira region cebu galleji temeder temedidi e chapande jeddi hiddi commune kula fangaso e wan gon ile cercle dominia dokka mangure ko jawdi mudu anawara milioji chapande joy sefa be himbe be ndungu mo en gasani en ndungu jabbido kebi gauri mara kanyi ene bam do nenno do dartude joy sefa caritas mali itti jawdi mudum dari non ton bokku lamu ko be dire ngatti koyde conseil communal de la jeunesse imadaraji yambereji 22 septembre yamde yambere nyalom mo mali panti hore mudu de yambere ana fa wi do jam e deejer e dokkindiral juuda kune sukabe dokkade do kabaruji ka kedde dar yewtere ana hodi wassalam.